tulina essanyu bannange nga tulina essanyu olunaku lwaleero ate ggwe kikyotalaba ekintu kyeyogerera kyokka nti lunaku lwa ssanyu we awakana kusaba otunule mu bazze ondagemu atalina ssanyu kundi twegatteko vaawo naawe sanyuka katulina essanyu bannange nga tulina essanyu olunaku lwaleero ate ggwe kikyotalaba ekintu kyeyogerera kyokka nti lunaku lwa ssanyu we awakana kusaba otunule mu bazze ondagemu atalina ssanyu kundi twegatteko vaawo naawe sanyuka tetufunye n'ebbugumu naddala omuwala n'omulenzi betaaga ffaani bakkakkane
ate sibuka
abazadde b'omulenzi nabo baafunye ebbugumu kale betaaga ffaani bakkakkane
ate sibuka
abagenyi b'omuwala nabo ndaba beewujja kale betaaga ffaani bakkakkane
ate sibuka
naffe tuli ku bunkenke abayimbi tuli ku bunkenke kale tutaaga ffaani naffe tukkakkane katulina essanyu bannange nga tulina essanyu olunaku lwaleero ate ggwe kikyotalaba ekintu kyeyogerera kyokka nti lunaku lwa ssanyu we awakana kusaba otunule mu bazze ondagemu atalina ssanyu kundi twegatteko vaawo naawe sanyuka katulina essanyu bannange nga tulina essanyu olunaku lwaleero ate ggwe kikyotalaba ekintu kyeyogerera kyokka nti lunaku lwa ssanyu we awakana kusaba otunule mu bazze ondagemu atalina ssanyu kundi twegatteko vaawo naawe sanyuka semubayimbi ne batusaba tubebaze nti mwebali nnyo mwebali eddala emirimu gye mulaseekeeyo ensimbi ze mutaddemu ne mubaawo ku lwabwe mwebali nnyo katulina essanyu bannange nga tulina essanyu olunaku lwaleero ate ggwe kikyotalaba ekintu kyeyogerera kyokka nti lunaku lwa ssanyu we awakana kusaba otunule mu bazze ondagemu atalina ssanyu kundi twegatteko vaawo naawe sanyuka
Mwana
ya kusema banange
Kukusana kujagana
Kukusana kujagana
Kukusana
kujagana
Kukusana kujagana Kukusana kujagana Kukusana kujagana Kukusana kujagana Kukusana kujagana Kukusana kujagana Kukusana kujagana Kukusana kujagana Kukusana
kujagana Kukusana kujagana
Kukusana kujagana
Kukusana kujagana
Kukusana kujagana Kukusana
I'm sorry,
I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm